na we ni kufa na kuzikana. Mara tuacheka tunanuniana, na kila tunapokwazana tunapatana. Me and you my best friend. Liwe la usiku ama liwe la mchana, liwe kwenye nafasi ama palipobana, mpaka tukashindwa kuonana tutapigiana. Me and you my best friend. Baby wangu atanipa mandingo, kila nachotaka ntapata, ila siku nikiwa single wendo wa kwanza kukufuata. Na isitoshe unanijua vyema, oh rafiki mwema, my best friend. Tusuna, na tulivo shiba na siye mfano hakuna, kwangu baya huna, my best friend. Baby wangu atanipa mandingo, kila nachotaka ntapata, ila siku nikiwa single wendo wa kwanza kukufuata. Na isitoshe unanijua vyema, oh rafiki mwema,